yalabiranga bulungi bino byonna byakola ebifaanana
I'm not afraid.